manako te orokohanga o te māramatanga.
Ai ngā rangi tata nei tū te tei hui kaunihera ki kai kohe kohe mō te tūmatanui. Te kaupapa nui i mahutāke ko te whakapū kōwhai ngā wai mā ngā kainoho ara te fluoridation o ngā wai. Anō reira hei whakawhānui ake i tēnei kaupapa. A whakawhiti atu ki a te kai kaunihera i te kaunihera o ngā tai o Tokerau ki a Heura Harawira. Kēnā koe.
Ai, nā mihi. Nā mihi, yeah, pohātiroa.
Tēnā koe, whae Heura. Hei whakatuwhera i a taiwa kōrero. Tēnā, tūtahi, kōrero mai mo te huira. He aha te wāhi ki a koe i taua huingara.
Ka pai. Ai, i roti tō mātou mahere roa, i kite au tohungia e ono miriam tāra, hei whaka uru tēnei me te fluoridation i roti ngā wai o te tai Tokerau. E ono miriona tāra, e mōhio au, e ka nui ngā te utu o ngā reiti. No reira, e whai ana etahi o mātou, me pēhea te tapatapahi etahi o ngā utu kia iti raua ngā reiti. Nā kui tuku he mōtini ki te kauhina, kaunihira, kia pēra etahi atu kaunihira o te motu, kia whai he wā whakaroa tēnei kaupapa i te mea he tino e tohutohu mai te Director General i taua wā ko Ashley, wariwari au tana ingoa, te mea i te wā o COVID. Nānei tuku he tohutohu ka fluoridate ngā wai ka tō o te motu i mua te mutunga o tēnei o huni. O tēnei tau. Mōhio, ka tuku tēnei mō tēnei e whānga takeka whakaroa te wā. Tēnā pē e rua tau e toru tau. Te take he nui te utu ki haiti kāwanatanga i hō mai he moni hei mahi tēnei mōmō mahi. En he wāhi tino pōhara mātou o te tai Tokerau, no reira, hei he tēnei pūtea, ore kau he pūtea. Tuarua, he tino kore take, e kore e pai, te wai, ngā wai i roto o tai Tokerau, ngā wai inu. No reira, kau, mā te kaunihera, e whakaarohia me pēhea kia whakapai te kauno te wai, enu wai, UV filtration, e tahi wāhi o te kāinga hore, you know, hore kau he ipu wai. Nō reira, i tīmata a aupauri i ngā tau kua pahuri ake nei te whakatūtū ipu wai nā water tank i roto te aupauri me itahi atu wāhi o te hiku. Mō ngā whānau, you know, e hore kau he wai, actually, hore kau he wai riri. He tino tapito ngā infrastructure o te kāinga nei, itahi ngā paipa tori tekau, pātekau, lima tekau tau, tino pakuru, kore take, leaking, maringi wai ngā wā katoa no reira he pai ake kia whakapai te wai e rere ana i tēnei wā. He nui te utu te whakapai tērā. Tua toru, me ake te kaunihera e taitoko te kranga o ngā kaupapa hauoro o te tai Tokerau. Kia hō mai etahi tangata, ngā dentist, ngā dental hygienist, he tino amu nōku i te kāinga, tēnā pē kotahi te mobile dental truck, engari ka haere ki ngā kura i a rua tau. And kore pai ngā niho, ngā tamariki me te haere o ngā dentist, no reira. He maha ngā huarahi hei whakapai ngā niho, ngā tamariki. Me whai ngā kaimahi hei whakaora ngā niho, ngā tamariki, me ngā mātua. And he maha ngā tangata o te fluoridation kaupapa, e me ana he maha ngā take hauora, e me ana he a nerve gas i whakamahia i roto o te pakanga tuarua. Ira, he maha ngā rangahau kua mahi i rā rōku. Engari, te me mutinga, te me tuarima, e te kāna i roto ngā kaunihira, me kōrero tahi i te tuatahi, me ngā hāpori, me ngā hapū ngā iwi, mā rātou anō e whakai, kore e whakai mehe mea, e whaka fluoride ngā wai o te tai tukirau. Nō reira, ko tērā te tino take o taua mōtini, horekau i pūtea, e kore e pai te wai i roto i te heku, te tai tukirau, me aki mō ētahi tangata, ki aki ngā niho, ngā tamariki, ngā mātua, te hāpuri katoa, e meana, he maha ngā he paihana i roto i tēnei mea, te fluoridation, and te mea mutinga me kōrero tahi, me ngā hāpori te tuatai. So hui nāno, te i puta mai, i whakai te nuinga o ngā kai kaurihira i Pohatiroa.
Tēnā koe mōu i whāngai mai i ngā tuāhuatanga whānui e Pākehā nei koutou o te taitokerau. Ki te hui tonu i pānuitia, kaore e tehi o ngā kainoho i tai ātinana atu ki te huira i rata ki te āhua o te whakatūwheratanga o taua hui i te mea ko te reo Māori i rere. I ohorere koe ki te ratu āhuatanga nā te tokonui o koutou ngā kaikaunihera i te taitokerau he kaunihera kōrero Māori.
Oh, ai. Engari, e tino take, you know, kia mātou. Mena, you know, kiau e riri au hoki ki ngā mahi o te, o te kauanatanga. You know, ngā e patu ana mātou ngā kaikaunihira i roti ngā wāri Māori. Nō reira, kāre au e taia te tīni tērā. Engari, kia mautonu ki taku, e hāko tōku ake. Engari, ka mautunu ki te tino rangatiratanga o te Māori, and tērā te take kōrero Māori au, and he take kua whakai kē i roti ngā kauhiri, ngā kaunihiri, engari, hā te kēhi tērā i mea atu au ki e tahi o aku ho. Wow, ironic, ne? ko māua anahe ngā kai kaunihira Māori i aki tēnei kaupapi i roti te I te kaunihira e amu etahi i te mea kua kōrero i te reo Māori e tino katakata ki au. Engari, ki te kore māua ko Councillor Kapa i Hakamotini tērā e kore he kōrero pahu no iho i roto i te hāpuri. No reira, ko tērā nā Councillor Rākena i puta atu ia i te hui e ni kōrero ia ki etahi o ngā kaiarhi. Whakatikatika o hoa, mōhio koutou ko ngā hoa tautoko, he tangata Māori, he tangata kōrero Māori hoki. Engari, yeah, tērā te irony o tērā whaia.
Ai, mihi ana i tō whāngai mai e nā kōrero. I mua i te whakakapinga wā tāua kōrero, i kitea katu he rā whakamaumahara, whakamana anō hoki i te hainatanga o te tiriti o Waitangi ki Kaitaia, te 28 o Apirira. Tēnā whakamāramahia mai, te uho o te rā kaupapa.
Ai, Ai, i te tau, i te wā i haina tia te tiriti, e 61 ngā rangatira i haina tia i Kaitaia i te ahu. Ko tahi wira ko Irionora he, he wahine. So he mea nui tira, me ngā rangatira katoa. I ngā tau kua pahuri, ka taka tēnei rā i Wāinganui ngā hararei. So he uaua te whakahuihui i te mea i tīmata te runango te rāroa i ngā wāramua te karangahui mō ngā tamariki ka mōhiwa i ngā tamariki i roto i ngā kura. I ngā tau pahuri, kua he nohi nohi ngā hui, tēnā pe toko waru, toko whitu mātou, e tū i raro i te tahi rā kaunui, i te ahu, a ka mahi, e mahi he whakamauhamahara. Engari, i rungo au nā Ruben Taipari i karanga he hui o tau ara te 28 o Aperira, no reira, e me pai tira.
Ah, tautoko. Rawe, te rungo i ngā kōrero mō te rākau papa. Kua eke te wā kia taua?
Just tāpiri atu ki tērā. Kei roti i te taitukerau. Ko etahi kāre whakai ki te tiriti o Waitangi, e mea nā ko te hakaputanga te mea matua. Kāre ki te he mea mahi tahi i tēnei wā. Nō reira tēnā tēnā te tino tikango te hui ka haere ngā tahi era hakaputanga e rua, te hakaputanga tino rangatiratanga me te tiriti o Waitangi. Nō reira, he kaupapa kei te haere i roto o te tai tukerau, i rua ngā kōrero pia mea hā, aka piripiri aua mea e rua, i roto i te Constitution o Aotearoa.
Ai, mihi ana i ena whakamohiotanga kātahi koe kā tāpiri atu. Ano mātou te whiwhi te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei ata e te rangatira kai kaunihera. I te kaunihera o ngā tai o tokerau haura hoki a haroira. Tēnā koe.
Nā mihi, tēnā koe.